Shanky Supplier. Not come.
Now see them every time you touch to a madui. Who's tired of you for a poor? I'm not even a good boy, I'm not
Achanti baba nasma
umtoto mishuti na mtoka anajuta maneno na lopoka umtoto mishuti na mtoka anajuta maneno na lopoka inamtoka mbwa 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 inamtoka mbwa 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 Udogo zeta tunakwenda Mamba wacha alufu wacha ipenda Tuende mbele nyosha dole kibasha Siulize nani kisikia sauti Siulize nani kisikia sauti Milio ipo kizani najua usiki Ipo kizani najua usiki Tega sikio bari ya nikuambie Pombe siyo chai bari yangu simulie Tega sikio mwanangu nikuambie Pombe siyo chai bari yangu simu Oja mani sui nani yalo nipakumanisha Sui nani yalo nipakumanisha Sui nani yalo nipakumanisha Sui nani yalo nipakumanisha Nililewa nikapewa kumanisha Niliomba nikapewa kumanisha Nilitaka nikapewa kumanisha Niliomba nikapewa kumanisha Oja mani kumanisha 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 Tego fujo kumanisha Kumanisha Kumanisha, kumani, wakusota so tupenda kumanisha nini? So tupenda kumanisha nini? So tupenda kumanisha nini? So tupenda kumani, wale kule kumanisha nini? Kumanisha nini? Kumani, wale pale kumanisha nini? Kumanisha nini? Kumani, wale pale kumanisha nini? Kuma wakusota ndo tunasokota. Twende hapo ghetto shenzi kwa bibi Daya. Meneja shazo alcohol balaa tatu. Twende hapo baba Salimu. Nioneshe ubashi yako Twende hapo watoto chakala chui kesi majoji Twende hapo adino kumasura Awe kido kido ntieri Twende hapo msago kiboni Mibashi ya vingweta Twende hapo mibashi ya tagibaya Twende hapo mibashi ya buza Mibashi ya pideta Uwe kibabu sera Nioneshe ubashi yako Nilete mavi kwenye kibiriti Sijaona ubashi hapo Poma sera soba kola, bakalaza Nikiimba wanapanda juwa mesa Soba kola, bakalaza Nikiimba wanapanda juwa mesa Basi panda juwa mesa Panda juwa mesa Panda juwa mesa Panda juwa mesa Wakusota juwa mesa Panda juwa mesa Panda juwa mesa Panda juwa mesa Chokobo hidu wa mesa Panda juwa mesa Panda juwa mesa Panda juwa mesa Bila riso juwa mesa Tonde juwa Watoto wa ilala Nilete ubashi yako hapo msela chopa Nilete mavi kwenye kibili Nilete ubashi yako hapo Nilete Nilete ubashi hapo mwanangu pacha Nilete ubashi yako hapo Atwende hapo mwanangu walibalaza Nilete ubashi yako hapo Nilete ubashi yako hapo Watoto wachanika Natembea tembea baga kabata Cambodia Wewe Mwanangu cha usela Wewe hapo Nilete ubashi yako hapo Nilete ubashi yako Mwanangu championa Nilete ubashi yako hapo Nilete ubashi yako hapo Tugarino Montana Senegal Zamane power Nilete ubashi yako hapo Nice Africa tumehama Tumeleta ubasha kwa bibi Daya Lete ubasha mjeuri Tweta po basha mabomu Lete ubasha ko Tweta po mibasha basha Mi mwanangu taita
Ote ubasha po mwanangu chito mboi
Uwewe hapo Basha ni macho Shazo ni wangi Alkoholu ni moja tu
The best quality
Ra Chucky supplier Supplier Kisigeri
Chunky supplier, supplier, chunky supplier.
Chunksupplier.com.
Your beat.